Isithombe 22. UPaul ushumayeza amakhosi. Izenzo 23 verse 11, 25 no-26. Amanye amaJuda ayesefuna ukumbulala. Kodwa inkosi Jesu yazibonakalisa kuye yathi, "Yima isibini njengokuba wakhuluma ngami eJerusalema, kumele ukhulume futhi ngami eRoma." Abaholi bamaJuda bamangalela umbusi waseRoma. Yena wamthatha wamyisa ku-Agripa, inkosi yamaJuda. Uyababona bonke abantu esithombeni, uPaul wayengasabi muntu. Watshela umphathi inkosi nendlovukazi ngoJesu. Wabatshela ukuthi uJesu wazibonakalisa kanjani kuye endleleni eya eDamaseko. Nokuthi uJesu wamthuma ukuba atshele abantu kuzo zonke izindawo ngevangeli. Inkosi Agripa yacishe yakholwa kuJesu. Eyazi ukuthi uPaul akenzanga lutho olubi. UPaul icala walidlulisela kumbusi waseRoma. IRoma kwakuyidolobha elikhulu emhlabeni ngaleso sikhathi nomphathi omkhulu ehlala khona. UNkulunkulu wayenohlelo olukhethekileyo lukaPaul. Kunohlelo olukhethekile lwethu sonke. Uhlelo lukaNkulunkulu ngezimpilo zethu silithola ezwini lakhe. Kumele simlalele.